Huh. She want MR, she don't want Mr. Bean. She want big boy, she don't want small pekin. Count dog, come a cash machine. Pull up with a slim takes as again a big machine. Skin smooth, come a Vaseline. Got her in a land, that you know, gasoline. Nikona see na Celine. Wanna die smoke, bro, washa hiyo gasoline. Anasema yoni digi kwenye telly. IG, TikTok, Facebook, ni magazine. Ni pool party, bikini na mapanti. Call Nicole, come na njoki na Magdalene. Huh. Easy settings in Mazalin. In a band, in a choma kama grabazil. Roll na mani gavana washanga mazaza ji. Na kama kawa tukitema tuna mada beat.
Hey ladies.
Hello.
The translator is back. MR
Skia, she want MR, she don't want Zuzu. Ana die B-boy, she don't want Buzu. Zuzu baby girl, alinyo na joko ateli ya Kambulu. Kasi malindi nigga npate bombo lulu. So me mjanja kama sungu, chunga mpua wako na mgonge na idudu. Attack shaka Zulu, we don't need voodoo. Did I see my imeiva, misi die fufu. Ana die M, die Charlie Chaplin. Kwani tume trap trap marangapi nianze wapi po katikati. Miss Fati amepiga mini skati skati huh. Nianze wapi po katikati. Kwani tume rap rap marangapi. Ana die M die Charlie Chaplin. Miss Fati nati na ni nati 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 nati.
Die
MR, she the one, Mr. Bean, she want. She the one, small pekin. Count dog, come a cash machine. Pull up with a slim thick, sizing in a big machine. Skis foot, come a Vaseline. Got her in a, acha niongeze gasoline. Nikona see na Celine. Wanna die smoke, bro, washa your gasoline. Washa your gasoline. Washa your gasoline. MR I G H T. What's your castle?